as I'm saying. Sisifela sonke izinto ezimandi, asifele sithande into ezimnandi. Sisithanda sonke izinto ezimnandi, sisifuna sonke izinto ezimnandi. Sisifela sonke izinto ezimnandi, asifele sithanda yonke into emnandi.
It's time to listen to the night.